CKMusicPromos.com.
Got enough water. Got enough water. Brown ya lapa. Brown ya lapa. One brother see. One brother.
Yeah, Tropics Derudo. We got another one.
Hey, Mali wako fina kanya. Hey, hey. Mali wako fina kanya. Damuna mo fina kanya.
Jawai vila. Tavinda deka.
Namona mo fena kalia.
Yeski mo Afrika. Jogwa la giva stata la kwata. Kibundi la shupe ya pata. Hello, avane chula badi mushiba vose badi mubongo no data. Mumba, mwena ni baya. Lashti la fye kumona wakaya. Yagwe, kufisi ya vana chakuba. Amano yesa mopari anga shakuba. Mwani wako na kalia kawafya. Eno kuma mchila ni mpaka wati. Parishibi kwa tabai vera.
Damona mo fena kalia.
Jawai vila. Tavinda deka.
Mwali wako fena kalia. Kalia iru kalia. Mwali wako fena kalia.
Jawai vila. Tavinda deka.
Damona mo fena kalia.
Yeah, yeah. Umufela ni boss wa bonseni. Gai gai ba mwishi ba konse. Live udi ni best if yonse. Ni kila wa marapa this is trap on se. Idefeji mabumba. Ala seba anadimo kumabumba. Yeah. Padi mobala lumba. Padi party mwika mwita rumba. Padi bako fena kambiso. Eka lingale shota na makambisho. La kolonga nyaba sambisho. Apanyi public figure kulibambifuna. Mwadi bako fena kakutumpa. La komikali mokudu kutumpa. Tasa latini fikudu kutumpa. Ima telo chashara
mwadi bako fena kalia. Damuna mo fena kalia.
Jawai vila. Tavinda deka.
Mwadi bako fena kalia. Kalia iru kalia. Mwadi bako fena kalia.
Jawai vila. Tavinda vika.
Namona mo fena kalia.
It's B-Side Baba Pandemix.
Alpha Entertainment's music.
Exclusive from CKMusicPromos.com.